yebazibwe Katonda Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo eyatuwa buli mukisa gwonna ogw'omwoyo mu bifo eby'omuggulu mu Kristo eyatuweesa okununulibwa kwaffe olw'omusaayi gwe okusonyiwa ebyonoono byaffe ng'obugagga obw'ekisa kye bwe buli ffe tulyoke tubeera ettendo ery'ekitiibwa kye ffe abaasibwa kusuubira mu Kristo kyenva nfukaamirira Kitaffe buli kika eky'omuggulu n'ekyoku nsi kwe kijja erinnya abawe mmwe ng'obugagga obw'ekitiibwa kye bwe buli okunywezebwa n'amaanyi mu mwoyo gwe mu muntu ow'omulala Kristo atulenga mitima gyammwe olw'okukkiriza mubeerenga n'emizi munywezebwenga mu kwagala mulyoke muwebwe amaanyi okukwatanga n'amagezi awamu n'abatukuvu bonna obugazi n'obuwanvu n'obugulumivu n'okugenda wansi bwe kuli n'okutegeera okwagala kwa Kristo okusinga okutegeerwa mulyoke mutuukirire okutuusa okutuukiriza kwonna kwa Katonda kale oyo ayinza okukola ennyo okusinga ddala byonna bye tusaba era bye tulowooza ng'amaanyi bwe gali agakolera mu ffe awebwenga ekitiibwa mu kkanisa ne mu Kristo Yesu okutuusa emirembe n'emirembe egitaggwaawo amiina.
Tukutendereza Ayi Katonda, tukutendereza Kitaffe atagwawo. Wow, that was my